Buddha hook, snitch wameanza jishook. Wana puke, commander hook, do kwanza rapaudi na cook. Wana sona maflu, fila na drew, beat wako slew, kipaji kwa kiu. Ah, pata tembe na kata kawembe, pepa kwetu ningano na sembe. Mina maju kulima na jembe, kaki zembe na hisi jirambe. Wame stag na wesabu kasensa, check tagu kukonde barensa. CNN, silali na kesha, citizen, mzazi ndo teacher. Wana bongo kuchemsho, kibongo na nyeshe komoto na kosha. Wana squeeze wa, rapa papa, na makruza, papa papa. Na sijalwa na filipia kwa bonds, nina ukali na grapila Jones. Zao ni zero kafit na witness, hood ni hero na hook na ma princess. Miga dafa furambo na meka mina ulafi wa bam kardinali kaska. Niga be humble and neat, ukitemo na zimo na sound na distort. Flow ameazima inatoka ka frog na washot wa nazima sitaja tambo. Shaka boom, bukayo, nazisaka beam. Wana fume, flex, flex. Flex, uwezi jikompe na mi. Ukirap mi na meza na pi. Ukusango jalango ni padlock na ki. Kifumi ndo Sharif kwa city ya bashi.